Maisha anayepanga Mungu,
anayepanga Mungu,
ndiye anayejua kesho yangu, yawe matamu au machungu. Nikipata nikikosa na shukuru Mungu, ndio maana bado sijachoka mikwangaika, ndoto zangu zikazimika. Nazidi kuomba Mungu ashushe baraka na neema yake kunifunika. Leo yangu isiwe kama jana, naamini mambo yatabadilika. Unitazame Bwana, kesho yangu ikajae furaha, kesho yangu ikajae furaha. Mambo yatakuwa shwari, mambo Mungu anayaweka shwari. Sina mashaka tena, najua mambo yatakuwa shwari, shwari kabisa, yani shwari. Siku yaja mambo yatakuwa
shwari,
mambo yatanyoka. Nimezaliwa kupambana na sitokata tamaa, haijalishi ni mangapi nimepitia yakaniumiza. Najua vita si ndogo, vita si ndogo, ila kwa Mungu hiyo vita ni ndogo. Bado kidogo, muda kidogo,
Mungu ataniheshimisha.
Bado kidogo, maana bado sijachoka mikwangaika, ndoto zangu zikazimika. Nazidi kuomba Mungu ashushe baraka na neema yake kunifunika. Leo yangu isiwe kama jana, naamini mambo yatabadilika. Unitazame Bwana, kesho yangu ikajae furaha, mambo yatakuwa shwari, mambo Mungu anayaweka shwari. Sina mashaka tena, najua mambo yatakuwa shwari, shwari kabisa, yani shwari. Siku yaja mambo yatakuwa
shwari,
mambo yatanyoka,
shwari
yatakuwa shwari, mambo Mungu anayaweka shwari,
shwari,
mambo yatanyoka.
Allah.